dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
inshuti z'ikiganiro dusangire ijambo turabasuhuje mu kiganiro cy'uyu munsi turasangira ijambo n'abaturage batuye mu karere ka Rubavu bibumbiye muri koperative Tubumwe ikora ubucuruzi bw'inkoko. Ubuyobozi bw'ako karere buherutse kubirukana mu isoko rya Mvugangari bubategeka kujya gukorera mu isoko rya Karuhogo. Icyo cyemezo cyafashwe kubera izihe mpamvu, cyabagizeho izihe ngaruka, nibyo mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana yagiye kureba ubwo yabasuraga.
Ubu ngubu nta kintu dukora, ni ukwanga kwirirwa mu rugo, abana baratsinze, tubura amafaranga yo kwishyura. Ubuntu dore nawe biri kukwereka ikimenyetso. Reba amasaha wagarariye bigeze ubona hari n'umuntu udukudukisha inkoko, bameze nk'abagiye kutujugunya mbese. Sinzi ukuntu nabikubwira ngo ubyumve. Ni ukuguma hano baranadufunze, ni ibihombo gusa. Sinzi ukuntu twanabigenza, natwe twabuze icyo twakora.
Uyu mwumva ni umubyeyi umaze imyaka 15 acuruza inkoko, akorera mu isoko rya Mbugangari riherereye mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Kuva mu kwezi kwa 2019, we na bagenzi be 45 bibumbiye muri koperative Tubumwe icuruza inkoko, ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwabirukanye mu isoko rya Mbugangari bategekwa gukomereza ubucuruzi bwabo mu isoko rya Karukogo riri mu kagari ka Rukoko mu murenge wa Rubavu. Babuzeho bacira nayo bamira.
Uburyo batwimuye batatuganirije. Twakoreraga Mbugangari mu murenge wa Gisenyi. Baratubwira ati ejo mugomba kwimukira mu murenge wa Rubavu. Kandi dukora nka koperative. Koperative rero twebwe twahandiranaga n'abakongomani hari hafi y'umupaka. Ahantu batujyanye ni milimetero birenga 5. Kugeza uyu munsi wa none aha, ya nkoko urayivana aho uvuye kuyirangura ukagera aho ugeza yapfuye. Nta muhanda uhagera. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nta hantu kuri hashoboka kure y'umujyi. Nta nkoko iva mu mujyi. Ntabwo umuntu yava mu mujyi agategesha amafaranga inoti y'igihumbi aje kugura inkoko y'ibihumbi 4. Ntabwo byavamo. Harahagera yakuraho cya gihumbi yajya gushaka ya nkoko akayibura. Dufite imbogamizi ikomeye twarahombye. Hari abakecuru babashaga kugera muri koperative bakabasha kwiteza imbere batakigera hano kubera urugendo ntiyashobora kuhagera. N'ubu twimutse dufite inkoko kubera ko batadutegurije, izo zose zarapfuye. Twakodesheje ahantu ho gukorera, tumaze guhomba miliyoni zirenga 2. Agaciro kazo ntago zagiye hasi nibura 800,000. Kuko uburyo zapfagamo ntago zipfira rimwe. None yashobora gupfa 5 ejo hagapfa 10, 20, ubwo ugasanga buri munsi turazijugunya. Ariko tukiba Mbugangari ntago twarananaga inkoko n'imwe. Umukomane aravuga ati njyewe ngiye kugura inkoko mu Rwanda. Akambuka n'amaguru akagura yanga kubika duteza imbere. Ubu n'abana nibakiga. Kuko nakandi kazingira niyanga ko nacuruzaga nzamurihira iki. Icya mbere ntago bahazi. Niyateze umumotari amugira ngo kugeraho ni $5. Kugira umuntu ngo ahantu ugiye kugura inkoko ngo ni 4,500 by'amanyarwanda ahita asubira iwabo. Ntibahamenye, ntitwabateguje nkatwe tubagurisha tubabye ati tuzimukira aha. Icya kabiri ni kure, nta muhanda ugerayo. Sitwibaza rero nk'umufatanyabikorwa uburyo ashobora kwimura umuntu amutunguye. Abakiriya bacu bigoma bose, nta n'umwe ukibasha kugera. Nawe urahageze ubasha kujya mu masaha ya mu gitondo urebye ukuntu twicaye, nta mukiri uhagera n'izo mpungenge dufite.
Njye nyitangira gukora, nari ndi wa mugore wirirwaga mu rugo ntakazi ngira, ariko nje gucuruza inkoko. Ni ukuri pe nari maze kwiteza imbere, n'ahantu ntuye babona mfite akazi, ariko aho twaziye aha ngaha. Nanone maze gusubira mu cyiciro cya mbere, kandi maze kujya mu cya gatatu.
Ubona byaratewe n'iki?
Ni ukuri pe hano abantu batuzanye nta kigenda, ni mu cyaro, ikindi ni kure. Nabakiriya abakongomani nibo batuguriraga, ntago bakiza. N'abaza mu gitondo ni babandi baza kurangura, baje kurangurira baba bavuye mu misozi. Ariko twebwe twaguriraga n'abantu bazaga kugura inkoko 2-3 zo kurya, ugasanga ku munsi wenda ngencuruje nk'inkoko 10, undacuruje 20. Ariko hano kuva mu gitondo nta n'inkoko nimwe ndagurisha. Urumva ko ari ikibazo nyine, twebwe cyane cyane natwe ni ikibazo. Ushaka kugura inkoko ebyiri ukazicuruza icyumweru, nabwo ugahomba. Nimba ziguze 10,000 murazigurisha 8, kubera ko zimaze iminsi ntacyo kurya. Nawe ubwawe noneho abantu bamwe batangiye kurwara n'igifu kubera n'inzara. Aho dukorana nihereye nanjye nakirwaye
yemaze imyaka 22.
None ugeranyije na nk'igihe mwakoreraga hari ahepfo, nuko ahangaha murimo gukora, ubona itandukaniro riri hehe?
Itandukaniro rero akarere karaduhambira, ariko inzara irahatumariye, nta kintu tuhabona. Aho nacururije ubu abana ntibiga. Kubona Perezida wa Repubulika akangurira abantu kujya mu makoperative bashaka abashoramari mu mahanga baza kwiteza imbere mu Rwanda, ariko twe twashaka kwiteza imbere bakaduhambira muri iri soko, n'inzara itumereye nabi. Twamanutse firiya kubera ikibazo cy'inzara, turamanuka. Ariko sinzi ukuntu bashobora kutuzirikira muri iri soko, n'abahaturiye barahahunga bakirirwa muri Kongo. bakigira mu mujye ariko twebwe tukabisikana nabo tuzamuka nabo bamanuka urumva rero mwaka tukoreye ubuvugizi nta kuntu umushoramari wo mu mahanga azaza kwiteza imbere ngo twebwe dupfire mu Rwanda kandi turi abanyarwanda
ugereranyije nk'inkoko wagurishaga ugikorera mu mbuga ngari n'izugurisha mu cyumweru hano ibigereranye utubwire ikinyuranye ubona
cyo natashe nta nimwe ngurishije n'ubu nta nimwe ndagurisha nuko wishyura itike ya 5 sa yo kuzamuka ukongera ukayishyura no kumanuka nta kintu tubonye
nko mu cyumweru ugurisha inkoko zingahe ku mbuga ngari wagurishaga nka zingahe mu cyumweru ugereranyije
mu cyumweru mu mbuga ngari nagira ncuruze inkoko zirenze 50 ariko ubu n'inkoko 10 ntabwo zashyira urarangura kwa buri umuntu wagukishye abakongomani nuko za mu gitondo bakagurira abantu bazivanye mu cyaro twebwe turi muri cooperative kubera ko nakundi kuntu ugasanga abanyirazo nabo bari guhenda kubera amatike abakongomani bamara kuvamo tugahita twicyara nta muntu wo muri cooperative ugikora tusaba ubufasha ko twasubira ahantu twakodeshaga
umunyamabanga wa cooperative tubumwe bwana Abel Kalisa asobanura ko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bukomeje kubajujubya ari nako bubagusha mu gihombo umunsi kuwundi
byatangiye mu mwaka ushize aho twakoreraga baradukura batuzana mu isoko iringiri ariko abadukuye niho twagomba gukorera kuko byangombwa byacu niho bibarizwa niho byanditse ubwo batuzana muri umurenge kandi umurenge nyine abari ibyangombwa byacu byandikiye twasabye ko twakorera muri umurenge wa Gisenyi batuzana mu Rubavu turabyo biratubangamiye kuko hano ni nyuma y'umujyi urebye ntago kandi ibicuruzwa byacu biberanye n'abantu basanavuga mbese ko bishoboye tugeze hano tubona rero nta soko ririmo rifatika tubane mu giturage iyo tubonye abaguzi ni umuguzi ni umuranguzi wa mu gitoro nabwo nawe urabyibona usanzwe twicariye kuva kuri amasaha kugera nimugoroba nta muguzi uburari kandi ari mu mujyi umujyi wa Gisenyi twacuzaga buri masaha ubonaga abaguzi baza kubera ko ari hafi y'abantu bafite ubushobozi bwo kuba bagura inkoko
mwabigejeje ku buyobozi bw'akarere bubabwira ngo
ubuyobozi bw'akarere twabubagejejeho bo baravuga ngo umwanzuro wo barawufashe njyanama aricaye ireba ko inkoko zikwiye kujya mu murenge wa Rubavu bitewe n'uko ngo mbese ziteje akajagari mu mujyi wa Gisenyi ariko twe tureba tubona yuko twabangamiye bitewe n'uko twari dufite aho dukorera mu gipangu twari twarakodesheje
igihe cy'ubukode bwanyu cyari cyarangiye
icyo ubukode cyari cyararangiye dufite twasizeho umwaka wose twari twaranawishyuye umwaka wose 2840 twari tumaze kwishyura by'umwaka byose birahomba cyari mu kipangu cya cooperative dukodesha nayo iratwemera kandi harimo ihene n'inka tugezemo barongera badukuramo adusohora tugarura hano n'ubundi natwe byaratiwe mbese twabuze igisubizo tubona ko mbese ari akarengane turaceceka turabyihorera
gereranya n'imikorere yanyu mugikorera mu mbuga ngari
ubu ngubu twasubiye inyuma kuko niba waranguye inkoko wenda icumi ushobora no kuzimarana iminsi ibiri ukizifite nta n'umuntu uraguramo n'imwe iyo utabonye umuranguzi wa mu gitondo ubwo nyine ukubiba birangiye inkoko rero rimwe na rimwe usanga yanahombye kuko inkoko yiraye kabiri uhigaburira n'ibyo itamenyereye usanga isubira inyuma cyane cyane nk'inkoko z'inyarwanda uhigaburiye ibiryo bya kizungu tugaburira inzungu byayinanira kubera yuko hariya mbuga hari twabonaga n'ibigori n'iki ugasanga hano tubuze iyo tuzigaburira ugasanga zisubiye inyuma ugasanga urahombye ukanayigurisha uyikura uvuga ngo nikanyigurisha ihene guhomba n'ayanjye
cyangwa babazanye hano kugira ngo iri soko naryo ritere imbere
bavuze ko ari ukugira ngo isoko rizamuke ariko turayo dusanga n'ubundi abaturage ba hano banabo ubwabo bararihunga abaturage bavutse hano nabo bararihunga bakigira muri Kongo mbese ubundi twaba dusigaye nk'abarinzi ingo z'abaturage abaturage bose bose babigire gucuruza muri Kongo bamanuka bajya gucuruza epfiriya twe tugasigara hano ugasanga turabisikana nabo bamanuka twe tuzamuka iwe nuko rihora rimeze nuko ngo abaturage baho bwa hano ntibarirema twebwe bakavuga bati inkoko ni nziza hano yenda zirarishyushye ariko tuhageze tukabona n'ubu nta gihinduka abaturage barihunga bakisohokera bakigira muri Kongo
aba banyamuryango ba koperative tubumwe bavuga ko babwiwe n'ubuyobozi bw'akarere ko kubimura mu soko rya mbuga ngari kugira ngo ryubakwe ndetse n'iryakaruko ngo ryitabirwe abantu barireme gusa na n'ubu imirimo yo kubakira isoko rya mbuga ngari ntiratangira bakeka ko hari abashaka gusigarana isoko bari basanzwe bafite
koko niba akarere karadukuye hariya hakaba hari abandi bahamye n'inkoko urumva hari ikibyihishe inyuma koko amakuru dufite ni uko hari abantu bamwe nusi imodoka y'inkoko yitambitse gutyo ijya petite kandi igomba kuzamuka ka ruko ibigiye kandi ko zipakurirwa ngo zigacuruzwa mu bipango byabo
kandi natubwira ngo bazajya gushyira komisi najya ibikurikirana nta n'umuntu uratwereka wenda ibyo bafashe kandi
zicururizwa
batubwiye ngo bajya guhuza aborozi gucuruza mu ngo zabo ntabwo barakora ngo tubibone ko babikoze koko tubone ko baturi inyuma koko
ikintu kiducanga ni uko iryo soko ryose ritanagiye nk'isoko ariko twebwe si turi n'isoko turi koperative kandi dufite ubushobozi bwo kwikodeshereza tugakora aho dushaka twari tumaze kuruhura leta umuzigo wo kuyisaba iby'ubuntu none baradusenya
tubuza kwikodeshereza kubera iki
bigaragare ko twebwe koperative nk'uko ishobora kuba yaragurishijwe kuko ariyo bateruyemo nta kindi kintu na kimwe cyavuyemo ibintu byose biracyahakorera ntabwo inkoko zirusha itomati umwanda ntabwo zirusha imyembe umwanda zisumbye ibigori umwanda ahubwo turabaza uburenganzira bwacu bakaduca amande uranikiramo umwereka imbogamizi ufite n'ikibazo ufite bakaduhemba kuduca amande rwose amagitansi arahari umunsi baduhunze atekwa mu mufungwe urumva ni nk'ikintu gutera abantu muri akuye mu mufungo no kubaca amande murakore
bo baratubye ati mushaka ahantu hatabahongana tugiye mu matungo nka yandi baduhimba kuduca amande
none se nawe urebesheje amaso ubu nuko yateza umwanda gwe ko tutaziraranaga kutwabaga twabonye abakiriya ko tutoroye ngo muzamaraga igihe kingana ikigurutse aho ngaho nuko yariteje umwanda mu mugi wa Gisenyi hehe ubu se ikiganize hacururizwa kimisagara si tugerayo si mu isoko mu imbere se ariko hari ikintu kibikisha inyuma y'ibi bintu nawe reba isanzwe urebe mu modoka ibere metero ukoresha umbwire niba wakenera inko kwimwe ugatega iti kingana kuriye
iyo winjiye muri rino soko rya Karuko gusanga hari amaseta yambaye ubusa ahandi hari ibicuruzwa bike cyane nanaganiriye na bamwe mu baguzi nahasanze baje gushaka inkoko zo kurya mvugana n'abaza kuranguza inkoko ariko bavuga ko bisigaye bibagora cyane
mwe mwari mujanga yamuje kugura inkoko musanzwe muhaza cyane
ntabwo twaza cyane waza kutse abashitsi kubera ko yuko urugendo rwanga ruravuna amafaranga y'amatike yashyiraho ugashyiraho umuhanda ko umuhanda ari mu moto ugenda igucuza igucugusa ugasanga uburyo uryo uguze ugasanga wapi hanyuma urimo amafaranga agumye ku kipara y'itomati yose agiye ku nkoko rwose njanga nubwa mbere mpaje rwose kubera ko yuko mfite abashitsi ubundi ntabwo nagombye kuzanga rwose ni ku rugendo rwawo ni kure uravunye baza uburo mu mugi uzuhahira inaha birometero n'ibirometero umuhanda mubi rwose ni ikibazo itike ni menshi cyane igihumbi cyinshi igihumbi icyo gihumbi bari w'itomati akamoni yose asa n'ibitunguru byose biri muri za nkoko niba nguze inkoko ebyiri mba mfitemo cya gihumbi cy'ibirungo aho iyo zanga mva mbanyahombye icyo twabasaba nk'umwakora ubuvugizi ni uko twagira isoko ry'inkoko wenda mvuga ngo ari nk'uko yari bisanzwe cyangwa se akayishyira hari apetiti barire hari hafi y'amatungo hari ihene hariya tukajya tujya kugura hariya byaba ari sawa umuntu yagenda n'amaguru akenda akahaha akenda agatekera abana nk'ubona ngo twiye inkoko kubera ko zagiye kure cyane
ubu maze igihe kingana iki uzana inkoko aha ngaha muri ino soko rya Karuko
hano mpaje inshuro nkeya kuko byaratugoye kuhagera numvise ko isoko baryimuye kurizamo aho bari kuye aho ryari riri bisa nk'ibiduca intege kubera amatike yiyongeye turahavunikira rero kuhagera
iki ni ikiganiro dusangira ijambo mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika reka tuve muri iri soko rya Karuko ngo twerekeze mu isoko rigezweho ryubatswe ku mupaka uhuza umujyi wa Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda n'uwagoma ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni ku mupaka mutuzwe nka Petite Barriere wambukirwaho umunsi ku wundi n'abasaga 55,000 ni ahantu hari urujya n'uruza kandi mu mpande z'iri soko umuvunda bari wose ariko bamaze igihe bari kureramo n'ibibazo ni byose reka ntangire mbaza abatangiranye n'iri soko niba hari impinduka babona haba mu bwiyongere bw'abaguzi kimwe n'abaza kurikoreramo
nta mpinduka zihari kubera dutangira njyewe nagezemo hano mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize urumva n'abantu benshi barimo hano ariko harimo bamwe bagiye bacika intege bakarambirwa bakagenda ariko impinduka zo uwavuga ko zihari yababeshye kuko impamvu nyirizina twebwe nk'abanyesoko tubona rino soko ridashobora gutera imbere cyangwa se ridatera imbere ariko ritazanatera n'imbere gifata ku mpamvu imwe ubu ngubu hano duhagaze ni mu murenge wa Gisenyi uyu murenge wa Gisenyi ufite amasoko arenga 4 ubwo hari isoko rya Mbugangari hakabirirya hano kuri Duwani hakaba isoko rya Gisenyi hakaba n'amasoko ageze kuri 2 cyangwa 3 ya Unama hanyuma rero gutera imbere kuri iri soko ubundi wavuga ko byagorana kubera impamvu ebyiri impamvu ya mbere isoko rinini rya Gisenyi twebwe twibwiraga yuko nibaramuka bafungura rino soko rigatangira gukora rya soko wenda bazarifunga kugira ngo bakereye iriya clientele kuko abantu bacuruza Gisenyi mu mugi ni soko rimaze igihe nubwo ridatunganye nibura bakabazanaho hano kuri Duwani ukabona rya soko rya harayepfo ku Gisenyi ukuntu rimeze imvura iguye baranyagirwa izuba rivuye barabageraho ni soko ridafite isuku ridatunganyije leta yakabaye hari ntekereza mu gitekerezo cyanjye bafunga isoko rimwe niyo batanafunga ririya bakanafungana mbuga ngari ku buryo mu murenge wa Gisenyi nibura hasigara isoko ryo mu mugi hagasigara n'iri soko wenda bambuga ngari bakabamanura nk'uko bari banabikoze neza bazana bamwe mu munyama bazana nawo mu mafi kuko ugereranyije igihe we wazaga abo mu mafi nabo mu munyama bari bataraza ariko ugereranyije nibura na ka clientele gato kiyongereyeho n'igihe babazanaga ubwo rero twagiye kubona tubona bimeze uku nguku nta kintu bigeze bakora n'ubundi uko isoko ryubatswe bakanari dushyiramo tugakora n'ubundi niko amasoko yakomeje kugumaho kandi uyu munsi aya mayiri soko ryacu ryano nta clientele nta no kuryamamaza urabona n'iri soko uburyo byubatsemo naryo tugarutse muri soko nyirizina wenda tukava mu buzima bwo hanze iri soko naryo buriya ngiye nk'umuntu nsa nkubona ko iri soko ryubatse nabi ubundi nimba hano hari umuhanda ujya muri Congo bagombye kubaka ku buryo iki gice cya hano bagisigira amadirishya manini umuntu uri hano kuri Duwani cyangwa barawuhepfo kino gice kigunde ko gifite abantu benshi bakamenya ko hano hejuru hari mikino ndagura urugero hano hari abantu bajye bahaza bakatubwira ko ngo bo bari bazi kingi ari hotel cyangwa ngo ari akabari cyangwa ari ngo ntago bari bazi ko arimo imyenda doko ukabona baratunguka kubera iki nta clientele icya kabiri nta nubwo hano hanafunguye ibi bintu birimo ubundi ibi bintu ibi byuma byobatswe mu hando tuyatubona ku magereza
mwe mwatangiye gukorera hano muri soko ryari
murakoze natangiye mu kwezi kwa munane ku mwaka ushize
ugiranyije uko waryinjiye muri meze nuko ubu ngubu rikora ubona hari impinduka mu mikorere yanyu
mu byukuri nge mbona dufite ikibazo kitoroshye tugitangira nibyo twatangiye natangiye mbona nta muntu n'umwe ugera aha ngaha nyuma karere kaza gushyiramo imbaraga Beno niwe wari uhagarariye iri soko nk'umukozi w'akarere ashyiramo imbaraga dukangura kujya tuzinduka tutangira kwitabira ndetse tubona n'abakiriya batangiye kujya baza yego wenda ntibazaga ngo bahite bagura ariko byibura wabonaga banacamo bakakubaza ngo iki kigura gute ukumva ugize muri twende ubwo mbajije none ejo azazaje kugura ariko iyo ubona n'ubuyobozi bwabo nta mbaraga babishyiramo natwe ubwacu turaza ariko nawe ibaze wishyira mu mwanya wanjye nk'umuma mufite abana ugomba kubeshaho ukaza mu gitondo kirwa wicaye ukageza saa 12 nta muntu uragura n'umwenda n'umwe ugataha uko waje kandi abana bagukeneye bakeneye ibibatunga biratugoye mu by'ukuri nta bakiriya tubona ariko hanini n'ukuri ubuyobozi bwacu natwe bwaradutereranye mu kudutererana hari benshi bacururiza hanze y'isoko hari benshi bacururiza hasi nimugoro usanga abantu bose araba imyenda bazerera araba ibiribwa no kuvuga ngo twebwe hano dusa nk'abari nko mu gitebo dusa nk'abafungiranye hano ku buryo n'ukuri iri soko ubuyobozi budashyizemo imbaraga ngo budufashe ntacyo twageraho reba nk'umuntu waguze imyenda yamagaze kuva mu kwa munani niko byuka mu gitondo uzumanika ukongera ukamanura nimugoroba niko ugenda utanavarere uvuga ngo n'imyenda twaguze izagera isazire kuri izi mbaho tumanikaho imyenda ikindi kigaragara nuko mu byukuri na bamwe bagiye bahabwa imyanya hano ntabwo nabo bayitabira sinzi niba amafaranga twashyize hano hari benshi bagiye gufata amadeni muri banke baze ngo babonye isoko ryiza bagiye gucuruza ubu bari kwishyura batinjiza ni ibihombo ni ukuri dufite igihombo gikomeye kandi birababaje kubona isoko nk'iri ngiri riri aho ngaho gutyo gusa nta kintu ryinjiza nubwo tutaratangira kwishyura imisoro ariko nabo ntekereza ko bagize n'isoni zo kutwaka imisoro kuko ntacyo twinjiza mu by'ukuri nabo barabibona
mukora imisoro singaye mu cyumweru
iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu
mu cyumweru ucuruza nk'imyambaro ingana
ndashaka kukubwira ko kuva mu kwa munane kugeza uyu munsi mu kwezi kwa kabiri ubusa amezi atandatu nta n'ibihumbi ijana ndacuruza ushobora kumara n'ibyumweru bibiri ntarabona n'inoti y'igihumbi ukaza ugataha ukaza ugataha ngo urumva mu by'ukuri ntaho twaba tugana twasabaga ubuvugizi kugira ngo abayobozi bumve ko iri soko yego isoko ni iryabo abaturage ni ababo ndetse abaturage bari hano dupfe bahari badufashe bashaka igisubizo cy'iri soko
igihe kimwe n'ikimukorera muri rusoko
nge naje ku itariki 14 z'ukwa gatanu 2019
ubona hari impinduka mu buryo bwo kwitabira iri soko haba mu bakiriya cyangwa se abasanzwe bashobora
urebye kugeza kuri ubu ngubu isoko ryacu nta kigenda iri soko ikintu cya mbere abayobozi baradutereranye nta buyobozi dufite
mubona bipfira hehe
bipfira mu karere nge niko mbibona
aho uza hano muri iri soko iminsi ingahe mu cyumweru
ngewe nza kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu
cyo ni budakora
cyumweru ntago nkora mba nagiye gusenga
none nko mu cyumweru ucuruza nk'imyambaro ingana iki cyangwa se amafaranga
nko mu cyumweru ntago navuga ngo mu cyumweru ndacuruza kuko rwose cyangwa wenda waba wagize amahirwe bikaba bitanu urebye nta muri iri soko nta kintu kirimo
none ko abantu babigumamo
kuba bari gumamo nyine nuko bya no kwicara mu rugo nabyo ntago uri kwinjiza wenda uragerageza kugira turebe ko nibura ni isoko ryatera imbere wenda nabo bayobozi nibaza kudusura hano mu isoko tubagezeho ibibazo byacu nubwo tubategereza tukababura
turabashimiye cyane
murakoze
Madame Berthe Nyirabazi cyo buri gice cyo hejuru kiri soko gicururizwa nk'imyambaro itandukanye kimwe naho bacururiza inyama yizera ko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buretse kurebera ibibazo bibugarije byashakirwa ibisubizo kandi imikorere ikagenda neza arabishingira kubyigeze kugeragezwa mu mpera za 2019
impinduka yageze ibaho kuva mu kwezi kwa 11 ku itariki 25 hakiriho umuntu warushinzwe amasoko mu karere ka Rubavu yitwa Ruka Ubenwa kuko yazindukaga hano mu soko mu gitondo agahamagara akamenya ko umuntu yahaye umwanya yahageze akamenya ko yanatashye amaze kwegura ntabwo isoko ryongeye gutera imbere ba bantu bahise bacika intege marerezema ko abantu benshi bahereza imyanya hano baba bafite imyanya y'ahandi hantu basanzwe bakorera umuntu ufite imyanya ibiri akakubwira ngo sinaza kwirirwa hano hatari ibirayi ngo nagiye kwirirwa hari ibirayi kandi mu masezerano batugirana nabo baduhereza umwanya barakubwira ngo numara iminsi ibiri utaje gukora umwanya uzawusubiza wa muntu akamara amezi atatu ataza gukora yakamburwa umwanya akaza akaburana bakongera bakamusubiza kandi mu masezerano bagiranye yagakwiye kwamburwa umwanya ugahabwa undi ushoboye kuwukoreramo ugasanga imbogamizi ya mbere dufite nuko umuntu uhabwa umwanya ataza kuwukoreramo akarere kawumuhaye nikawumwambure ngo kawundi umuntu ukora ahubwo wa muntu agakomeza akadindiza rya soko kuko nimba yarafashe umwanya akaba ataza gutandika iyo umuntu aje mu isoko agasanga nta bantu barimo ntabwo wagaruka muri iryo soko kuko nta n'abacuruzi basanzemo umukiriya icyo apfana n'umuguzi nuko aza mu isoko agasangamo ibicuruzwa uje mu isoko ritarimo ibicuruzwa ntabwo wahaha imbogamizi rero twagize niyo ngiyo yuko bahaye abantu imyanya abo bantu bakaba nabo batitabira ngo baze muri ya myanya noneho dushaka igisubizo cy'abakiriya ariko n'abantu bahaye imyanya babasha kuza gukora kuva rero umuyobozi yagenda nk'ubu yari yakwiye tomati imbuga ngarazizana hano azana n'amasamake yaragiye babantu bose baragenda kandi uwo muntu wazaga guhaha itomati yamaraga guhaha itomati akazagaha n'ikindi kintu ariko kuko bose bagiye n'abantu bazaga guhaha za tomati bakaduhahira muri abo bakiriya twabonye mu kwa 12 ntabwo bagihari bose baragiye
ugereranyije nko mu kwezi ucuruza nk'amafaranga niki cyangwa se ugurisha ibicuruzwa bingana iki
mu kwezi kwa 12 bakizana abo bantu b'itomati naracuruje kuko umukwezi nacuruje nk'ibihumbi 300 ariko kuva abantu b'itomati bagenda ntabwo ndacuruza n'ibihumbi 10 baramutse bazanyemo ibicuruzwa bikenerwa n'abantu benshi bigatuma isoko ryiyongera mu voma abakiriya baboneka natwe tugakora ntabwo rushobora kwitabirwa ubuyobozi budashyizemo imbaraga kuko nibo batanga umwanya ni nabo bawambura umuntu kandi nubwo turi abayobozi baho ariko nta burenganzira dufite bwo kwambura umwanya umuntu ubuyobozi ari igihe umwambura bakongera bakawumusubiza nibo rero bagomba kubishyiramo imbaraga bakamenya ngo uyu muntu ntakora akabasubiza umwanya wabo bakawuhereza undi muntu ubasha gukora
hari nk'abo mutangira raporo se mukavuga muti kanaka ntabwo bitabira ntibakiza kugira ngo ubuyobozi nabwo bumenye ko hari abatitabira
yee tubatangira raporo ugasanga ntibahise bafata umwanzuro nyine wo kumukuramo ariko abantu benshi tubatangira raporo batitabira ukabona nk'umuntu ufite nk'akazi ka leta yahawe umwanya hano mu soko wa muntu ntabasha kuza aza nyine abonye umwanya uruva nawe ko afite akazi cyangwa koherezamo umukozi ntamuhe ibicuruzwa bihagije akaza gucuruza ubusa ntabwo umuntu aza kugura ubusa mu isoko umuntu aza mu isoko ririmo ibicuruzwa kuko wa muntu atikorera ku mwanya yohereza umuntu nta kintu kizima muhaye cyo gucuruza wa mukiriya yaza guhaka buri byaha yabura ibyaha akagenda avuga ati riya soko nta kintu kirimo nta kigenda
buri munsi iri soko rinyurwaho n'abantu benshi bava cyangwa bajya mu Rwanda babisikana n'abajya cyangwa bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi abenshi ni abakora ubucuruzi buciriritse ibyinshi mu bicuruzwa abaguzi bakunda ntibirashyirwa muri iri soko bigatuma bariringaho bakabikurikiraho basanzwe bazi biboneka ryuzuye ritwaye miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika ahwanye na miliyari 2 na miliyoni zisaga 700 z'amafaranga y'u Rwanda rifite imyanya 192 n'ibiri yo gucururizaho harimo n'ububiko bugezweho n'ibyumba 5 bikonjesha cyakora kubona barikoreramo mu buryo buhamye birasa nk'ibizakomeza kugorana mu gihe ubuyobozi bw'akarere bwakomeza kubererekera abacuruza mu kajagari yewe no muri metero nke cyane zahazengurutse iri soko rigifungurwa imyanya yatanzwe mu buryo budafututse bituma guha abantu ibibanza byo gucururizaho byongera gusubirwamo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwatangaje ko iyo myanya noneho yatanzwe binyuze muri tombola maze abayihawe basabwa guhita batangira kuyikoreramo bwana Gilbert Habyarimana ayobora akarere ka Rubavu
abantu bamaze gutoranywa binjiye mu isoko uburimo rirakora ngira ngo mu cyumweru gishize byari bigeze ku kigero cya 85% dutekereza ko ubu ngubu byanahindutse bikaba birigeze hejuru icyo twavuga ni uko kongera gukangurira buri muturage guharanira gukora ubucuruzi buciye mu buryo dufatanya twese kurwanya ubucuruzi bukozwe mu kajagari cyane cyane abacururiza mu nzira no hasi hirya no hino mu mihanda kugira ngo mu by'ukuri ibikorwa remezo biba byubatswe bikorerwemo kandi bikorerwemo mu buryo bunoze
mu kwezi kwa 7 mu 2019 inama njyanama yafashe icyemezo cyo gufunga amazu yegereye iri soko yacururizwagamo inyama perezida w'inama njyanama y'akarere ka Rubavu bwana Nyirurugo Comme de Gaulle avuga ko kwimurira abacuruzi muri iri soko babonaga byabo umuti kuri iki kibazo gikomeje gutera igihombo benshi mu bakorera muri iri soko mpuzamipaka
hari ibyemezo inama njyanama yafashe by'uko abantu bacururiza hariya ku ruhande ku nzira cyane cyane nk'abafite za busheri ko bahabwa umwanya mwariya soko kugira ngo rishobore gukora neza umuntu uzajya ujya kuguramo inyama cyangwa ibindi biribwa bizabyoroshye yuko hajyamo abantu benshi bakoreramo ko n'urugero ikindi ni uko hari utuntu tumeze nk'udusoko tudafite umurongo turi ku ruhande natwe twasabye yuko duhagari hagamijwe yuko bose bajya gukorera mwaririya soko kugira ngo rishobore kubyazwa umusaruro mu gihe gito gishoboka no kwa mbere yuko uyu mwaka urangira riya soko rigomba kuba rikora kandi aho isoko riherereye hameze neza ku buryo n'antu buri wese umuguzi ashobora kugera ku buryo bwisanzuye dushaka ko ubucuruzi bw'akajagari bucika kugira ngo riya soko rishobore gukora
hari hashize iminsi mike ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Anastase Shyaka hayo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu icyumweru kimwe ngo kabe kamaze kuvanaho imbogamizi zose zituma iri soko ridakorerwamo uko bikwiye ariko nyuma y'amezi asaganirwa asabye akarere ka Rubavu gukemura ibi bibazo aho kugira ngo ryitabirwe uko bikwiye na bamwe mu bari baririmo baragenda barivamo nyuma yo guhomba kubira kubura abaguzi
hano rero badafashe mezire n'ubundi ni isoko rizapfira zizapfa ubusa hatwa amaherezo tuzavamo none se uzaba ahantu imyaka amezi 6-6 tutarinjiza n'ijana ukomeza ugumemo
nyine ikintu twakwifuza ubundi kutuzana hano ni imihigo y'akarere akarere gashaka ko ahantu hose haba umujyi natwe nago twanze ko haba umujyi pe ariko ntibagakora imihigo yabo ngo babangamire n'abaturage hano nta terambere twaje nimba ari imihigo y'akarere ntibahige ariko bahige ibintu bizagera n'abaturage umumaro nase hano hari umumaro twaje kuhamara
inzu umuntu yazamutse afite hafi 300,000 none ubu nta muntu wabaza 50,000 twarahombye burundu ndani igiceri cy'ijana tubufite
uko twicaye niko burira
dutahe ababanjirwe iri soko bose baragiye
iyo ugereranyije nk'iri soko ryacu kageranya n'iryo Musanze ubonera ingira ritoya ubundi yanageze Musanze mbona bafashe kariyeri iryahoze ari rya Musanze rya kariyeri bararifashe bararisenya donc nuvuga ngo barishyizemo ibindi bintu by'ibicuruzwa bitari imyenda imyenda bayijyana kore nini ariko impamvu bayijyanye mu isoko rinini rya soko rya Musanze nini koko ni isoko rigaragara kuko ndaguha urugero hano mu myenda hari imyanya 53 imyanya 53 agwahizanyamo abantu mu isoko rya Gisenyi ntiwarizanamo mu muryango ngari natwe twese duhari icyo ngicyo ni ikibazo kimwe ariko mu ruhande rw'aho bashyize igikorwa remezo runaka ndavuga nk'ikiri soko duhagazemo hano ho ni heza kuko n'umuntu mu kongomana ava aha atungukira akava hari uva hari ahepfo kuri garande bariyeri n'umuntu atungukira uva mu mujyi aje muri Kongo aca uva mu buganga aje muri Kongo aca uviye ruguru za buhuru za byahi aza muri Kongo aca hano hano higikorwa nyirizina ntacyo cyari gitwaye n'ibindi bikorwa byose ugereranyije kubundi leta uko byagenda kose aho yashaka kuyobora igikorwa aho yashaka kugishyira iramutse cyashyize bakabishyiramo imbaraga ntago habura kreateri ubucuruzi bwa rwo bwose kandi guhana urugero aba batipe baba bazi bamwe babakuye hano hepfo hanga hano ku muhanda abandi babakura mu buganga isoko babazanimo hano kungufu
njye mbona abayobozi aribo bakagombye kuduha support ukurikije tuvuge nk'urugero nk'isoko rya Musanze kugira ngo rya soko rigire imbaraga hari urwego rw'ubuyobozi bafashe mezire bavuga bati abari ahangaha ni mufunge mwubake neza babandi bari bari barazamuka bajya muri rya soko buri soko rya Ruhengeri uragera ugasanga ari isoko rya Musanze rimeze neza
hari n'abavuga ko igenamigambi ridahamye n'akajagari mu gufata ibyemezo bihutiyeho ntihanabikurikirana bikorwa ari byo ntandaro y'ibi bibazo abacuruzi bahura nabyo mu buryo busa nk'ubuhoraho abarikorera ariko basanga kuryitabira bizakomeza kugorana mu gihe abacururiza mu muhanda bakomeza gukora bidegembya ikibazo nacyo kitoroshye gukemuzwa ingamba zanditse ku mpapuro gusa nje twabanye muri iki kiganiro nitwa Claude Ganza mu Nyamagana mbashimiye cyane kuba mwagikurikiye bararikira gukomeza gukurikira n'izindi gahunda za Radio Ijwi ry'Amerika
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
Shikiriza